kamote, kamote. Banking amenisiki kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani, dodge hepa, dodge vikombe, dodge mboj, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sitali,
babe supunguze kisirani, unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski, 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 niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Banking amenisiki kamote. Manzi yangu ye ni boxer, anajua mpaka kumfuta. Nimeshindwa kumtoka, ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke, baby face isikuingize. Unistima, uninare. Juzi nilimwambia simtaki, akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanic. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Banking amenisiki kamote. Mother anataka ni muache, maboys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock, hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui, kiundani nikasikia ni mefurai. Kidogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini, akanichanganisha akili. Nikamnyandua, tukarudiana.